Yeah. Oh yeah.
With your gang.
Yeah.
Ship.
Heavy love.
Oh yeah. Oh yeah, 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 yeah.
Bani music.
Ah, kama nanita, kilala na mota, kichwani ajantoka, tangu ameondoka. Oh yeah. Ah, mama sita, asa hivi uhakika, chochote napata, kama wewe sijapata. Oh yeah. Nimemiss ex wangu, nimemiss ex wangu. Nimemiss ex wangu, nimemiss ex wangu. Nimemiss ex wangu, nimemiss ex wangu. Nimemiss ex wangu. Been missing so long.
Nikishalewa tu namwaza yeye, nikishakunywa tu namwaza yeye. Come on up, come on up, come on up, come on up.
Kitengo.